When I'm was 047, Tona Pachuka Pachuka.
Dachi B.
Nikampenda yeye pamoja na mme wake, nikamsindikiza mpaka kwenye siku zake, nikajitolea hadi kubeba mimba yake, akaniacha kisa pombe na kubanchuka banchuka. Maskini bado sijalipa kodi, nadaiwa umeme, hewa amekata maji, kuishi na mwenye nyumba ni changamoto. Leo nawasha fegi na kubanchuka banchuka. Ex wangu bwana kakosea njia, kafika club na kupalamia bia, huku na huku pombe zikamzidia, wahuni wamempitia na kubanchuka banchuka. Kodi nisumbue, ndugu nisumbue, pesa nisumbue, we rafiki nisumbue, maisha nisumbue, mpaka mapenzi nisumbue. We toweka shida chini, si tunabanchuka banchuka, kwani shida za nini? Si tunabanchuka banchuka. Toweka shida chini, si tunabanchuka banchuka, kwani shida za nini? Si tunabanchuka banchuka.
Kwani shida za nini? Shida zetu tunapoza kwa kula mapini. Huko nyuma tumezinga sana kama nini? Jogo wa shamba ndo anatamba sana mjini. Tunabanchuka banchuka, na leo tudangiwe tushasanuka sanuka. Sanuka sanuka. Banchuka banchuka, kama udaiwi basi nyanyuka nyanyuka. Basi kinya 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 nyue, nipe nikimanga nue. Kusa unasena ujue, nina pesa kuja uzichukue.
Toweka shida chini, si tunabanchuka banchuka, kwani shida za nini? Si tunabanchuka banchuka. Toweka shida chini, si tunabanchuka banchuka, kwani shida za nini? Si tunabanchuka banchuka.